Here is exercise 1, unit 13 in the book. You are staying in a hotel and you want to use the telephone, which is situated behind the reception desk. Here is a conversation between you and the receptionist. I will prompt you first in English. You will then hear an appropriate response in Swahili after a pause. How are you, sir?
Ujambo bwana.
Si jambo. Karibu.
Thanks. Is there a telephone?
Asante. Kuna simu?
Ndio. Ipo mezani.
Can I use the telephone?
Ninaweza kuitumia simu?
Ndio. Unaweza kuitumia simu. Unataka kupiga wapi?
I want to phone my friend. He lives here in Dar.
Nataka kumpigia simu rafiki yangu. Anakaa hapa Dar.
Nambari ya simu ni nini?
The telephone number is 581.
Nambari ya simu ni 581.
4073.
4073.
What's the price of the call?
Kupiga simu ni bei gani?
Hakuna malipo.
Thanks very much.
Asante sana.